Dhiyeenya kana aanaa jillee dhummugaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni madaanii wal'aansa fayyaaf gara hospitaala Shawaaroobititti geessaman akkasumas kanneen isaan waliin turan ajjeefamuu obbo Jamaal Hasan bulchaan aanaa jillee dhummugaa ibsanii jiru.
Jalqaba magaalaa Xaayyeetti rakkoon kan mul'ate keessa masjiidatti talaachisurratti humni hidhate humni milishaa galgala ishaa masjiidatti talaatee osoo deemuu ajjeefame. Sababa saniin walitti bu'iinsi uumame bulchiinsa kiyya keessatti gandarbaa baay'eetti lolli uumame walitti bu'iinsa sanirratti namoonni mataan namni lama riifar jedhamanii buufata fayyaa Sanbateerraa gara Shawaaroobii akka deeman erga barreeffameef hin booda gara sana akka deemaniidha kan godhame warri mataa yaaddoo qabu turanii nageenya isaaniitiif jechuudha. Yaaddoo isaanii sanirraa ka'uudhaan polisoonni eegumsa isaaniif godhanii akka deemaniidha kan goone ergachi deemaniin booda yaala siin kenninu jechuudhaan akka iddoo sanii ba'an godhame iddoo sanii ba'uuf yeroo yaalamis ugurri irratti godhame saniin booda qaama seeraa bulchiinsa magaalaa Shawaaroobitiin polisoonni deemaniif meeshaa isaanii akka isaanitti kennan yookaan meeshaa kennan taate nagahaan gara mana isaanii akka deebi'an waliigaluudhaan meeshaan polisoota bulchiinsa magaalaa Shawaaroobitti kenname erga meeshaan kenname booda kallattimaan tarkaanfiidha kan irratti fudhata.
Reeffi namoota tanaa san booda attam ta'e?
Reeffa tan fudhachuudhaaf qotee bulaa keenya gara sochii godhe reeffa san nu dhoowwatanii sababa reeffa sanii immoo walitti bu'iinsi uumame lolli guddaan baname lubbuu namoota hedduudha gandoonni hedduun gubachuudhaaf namni hedduun madaamuudhaaf rakkoon kun nurra gahee jira. Reeffi sun guyyaa afuriin booda humna federaalaa kun fuudhamee kan duukanna.
Nama meeqa tarkaanfiin kan irratti fudhatame?
Reeffa nama kudhanii fi kan nuuf dhufe. Namoonni madaan nama lama namoonni yaachisuudhaaf fira namoota madaan kanaati namoonni saddeet yaala akka argatanii faana bu'anii kan deeman hundi isaaniituu warri kudhannanu warra jiillee dhumuugan aanan keenya hospitaalaan qabu waan ta'eef gara Shawaaroobitti kan geessine hundi isaaniituu lubbuun isaanii darbee jechuudha.
Tarkaanfii kana eenyu akka fudhate hin beekama?
Ijoolleen rakkoo kanarraa hafanii baqatanii waan turaniif dhaabbatanii wanti argamu jiru garuu humna hidhatanii humna hin hidhatin. Irratti hirmaataa ture jijjiira kan jirudha isaan kan kadhatanii.
Haalli naannoo ammatas gabbaadha.
Warri raayyaan ittisa biyyaatiif seenee jira. Warri federaalaatiif jira amma dhukkubsatu hin jiru. Garuu uummata buqqa'ee wal qabateeti rakkoo ammata keessa kan jiru amma gargaarsaan wal qabatee gara nama 40 buqqa'ee jira waan ta'eef gara mana 815 kan ta'u kan gubate. Isa kanaa iddootti deebisuufis gargaaruuf humni aanaan qabu baay'ee dhiqqaala waan ta'eef isa kanaa wajjirra kasaa jira.
Gama kaaniin haala Shawaaroobit keessatti ta'e jedhame kanarratti bulchaa godina Shawaa Kaabaa kata'an obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq gaafadheen ture akkas jedhan.
Kusilanyoch asasawochi namza yoonu kusilanyoch wada Shawaaroobit lehekkibinaa mattawi mootu aallu biilaw su taragaattuwaan. ቁጥሩ ንግጠኛ አይደለም ወደ 6 አካባቢ ነው የሚሆነው
ከነም መዳን ኩደን ሰጀድ ወቶንታኔ ከነም መዳኒ ወላን ሰፈያፍ ገረ ሸዋሮ ቢትት ዱፈን ዱኡን ምርከናይ ጅራ ለኮፍሰ ሳኔ ህም ምርከኔ ፈቲነን ጅራ ገሩ መጃተው እሳኔን ወላን ሲሱፍ ከነን ወጅንጅረን ሚደሙ በሬ ጅራ የሮሰነት ፖሊሶታ ፊ ሾፌሪን አምቡላንሲ ሆማን ታኔ ሉቡ ዋንጅረኒፍ ምርከኔሱን ንደንዳማ ጅራን jarreen kun wal'aansa fayyaa dhabuun du'an kanneen jedhanii fi gochaa jechaatu irratti raawwatamee kanneen jedhan jiru maraafuu qorannaan gaggeeffamaa jiru kan qulqulleessu ta'aa jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq itti fufanis.
በምርመራ ተጣርቶ እንዲህ አይነት ጸያፍ ድርጊት የፈጸመ ካለ ከህግ ተጠያቂነት የሚያመልጥ አይደለም። በጣም ነውር ነው፣ ጸያፍ ነው።
Erga qoratamee booda gocha jibbisiisaa akkasii kan raawwate jiraannaan itti gaafatama seeraa jalaa kan ba'u miti. Gochi kunis balaaleffatamuu qabaa jennee gareen qoratu seenee qorataa jira. Haala qabatamaan qulqullaa'ee yeroo jedhu uummataaf kan ifa ta'uudhaa jedhaniiru. Namoonni warra madaa'ee hospitaalatti geessanii miidhaman jedhame hangi tokko lubbuun jiru shoofeeriin ambulaansis jiraa jedhan. Walitti bu'iinsa akkasii yeroo uumamu. Erga jijjiiramni argame as kun yeroo arfaffaati ka jedhan obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq bara 2010 bara 2011 bara 2012 kan dhaqqabe yoo ta'u barana nagaan dabarre jennee turre yeroo arfaffaaf rakkoon uumamee jedhu sana dura yeroo gaddaaf gammachuutti ummati wali wajjin jiraachuu bira darbe waan akkasii argine hin beennu jedhan. Akka dhuunfaatti sababaa bishaanii fi marga dheedichaa irratti walitti bu'uun inuma jira. Sun immoo akka aadaatti jaarsummaan furamaa ture. Garuu amma adda kan godhu bifa gurmaa'een humni ormaas jiraachuu kan calaqqisuu jedhan. Jalqabbiin rakkoo kanaa maal akka ture kan gaafataman bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasee Gabratsaadiq akka jedhanitti.
የሚዲየት ኮዙስ እዛ አካባቢ መስጊድ ላይ ተገደለ የሚል ነው። እሱ ለምን ሆነ የሚለው እንግዲህ
የሮ ሰነቲ ሰበባ ካንቱሬ መስጂደና ኖ ሰናፍ ነምኒ ሰላችሰን አቦቲያ መንቲኬሳ አጄፈመን ከጀዱ ሱን ማፍተይ እንጀዱ ገሩ ኢሰ ዱባ ሃለ ጅሩ ወሊን ካን ኢላላሙ ተአጀደን የሮ ሃላ ከሲተው እናጄፈመስተይ እናጄስ ድምሳኒ መነሙርቲቲ ዲያቹ ቀበመሌ bifa weeraraan ka'uun waan hin mallee jedhan. Yeroo sana nuti leenjiif magaalaa Baahir Daar keessa turre san booda addaan kunnee dhufnee jedhaniiru. Dhumarrattis.
Lahazuu malikti maaskalaalatti nu fayyadu heeratasabuu jigi bataan badii garmuunidha. Yetalaayyii haayimaanooti yaallahu.
Dhaamsii ummataaf dabarsuu barbaadu namoonni amantii adda addaa fi sabaaf sablammummaa adda addaa qaban kun wal danda'anii wal kabajuun iddoo biraaf. Modeelii ta'uun jiraataa turan ammas obboloota walii waan taaneef maaltu dhufe jechuun gamlameen gaafataa jiru. Kanaaf uummata gidduu rakkoon akka hin jirre beekamuu qabaa jedhan. Ergaa addaa fudhannee warri aangoo hooggantummaarra jirrus borganama iddoo biraatti ramadamuu waan dandeenyuuf uummanni garuu achuma jiraata waan ta'eef waliin turaa jedhan. Warri sooshaal miidiyaarraas uummata addaan fageessuu uummannaa. Walitti dhiyeessuu irratti akka hojjetan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Taaddasee Gabratsaadiq gaafataniiru.